article ku nkomoko, imiterere ndetse n'umumaro w'inzozi yanditswe hagamijwe gusobanura kimwe mu bice bitoya bigize ubuzima bwacu aricyo inzozi. Muri iyo article hatubwira ko za nzozi urota ukamenya inkomoko yazo, ukamenya ibizikubiyemo ndetse n'uko zarangiye yitwa manifest content. Naho za nzozi uzarota ntumenye inkomoko yazo, ukaba utamenya ibizikubiyemo ndetse n'uko zarangiye zitwa latent content. Inzozi zimariye iki ubuzima bwa muntu? Hashingiwe ku gitabo cyitwa Interpretation of Dreams cyanditswe n'umuhanga muri psychoanalysis witwa Sigmund Freud, yavuze ko inzozi ziturindira byibuze 25% by'ibitotsi byacu nijoro iyo turyamye. Burya ngo iyo turyamye kuba tudakanguka buri mwanya, buri munota, buri segonda biterwa n'igice gitoya tuba twanyuzemo aricyo kurota. Uyu muhanga kandi yavuze ko inzozi zidufasha kugera ku bikorwa bimwe na bimwe bitewe bito biba byatunaniye kubigeraho ku manywa. Burya ngo iyo turyamye hari ibintu byinshi cyane tugeraho tuba twifuza mu buzima bwacu busanzwe ariko tuba tutagezeho ku manywa. Ibindi wifuza kumenya kuri Interpretation of Dreams ndetse n'iyi article, bimenye wisomera article yitwa Health Issue Secret Behind the Eye. Mbahaye ikaze.